Oh yeah, yeah.
Here's another one.
Here's another one.
Oh yeah, yeah.
Oh yeah, yeah. I called you, killing
Hello,
it.
Girl. How do I meet you? In your house, Senegal. Hello, girl. How do I get you? Insta house, Snapchat. East Africa to the west. Girl, I saw you are the best. Deep in a bay, I'm to date. I need you here in my heart. Nikonyeshe ujuzi tanga, uchungu ukizidi taga. Ukipanwa midadi waga, ikupenda muhogo wanga.
Ama nimepigwa shot, baridi nipe coat.
Oh, yeah, yeah.
Unifazi kama pesa kwenye pochi. Kas kas ka police na makofi.
Hata kama watushat wakilisi
yoko. Kama tumepangilia cheki tunawatambia. Kifuani wesinzi ya legea kama bamia. Najua wanaumia maneno wakikwambia. Usije ukayasikia tena shushia na pia.
Setup imekubali. Mipango imekubali.
Oh yeah.
Setup imekubali.
Maneno usiyogope.
Mipango imekubali.
Oh yeah.
Wanasema uko loko soko. Una wachapa viboko kidume na tuna. Dhara uchoko choko faida kuna.
Umewasha moto kuzima kuna.
Nataka tuende mbali we. Ufukweni mwa bahari we. Vipi we umekubali girl. Kwa boda boda ujai.
That sound, that sound, that sound, that sound.